you making me shiva. Yeah. I want to know you better, simulandwa. Ame kakuleta na kupenda wewe. I want to know you better, simulandwa. Ame kakuleta na kupenda wewe.
Better come finish me, baby.
Red Fox Music.